sala forever.
I ain't come.
I like be Ricky.
I ain't come.
I like be cause you.
I ain't come.
I like be to all the body legend.
When you see volume, la.
Ivile betheta ngesonga samasa, ey, iphantsi ndaposta. Ivile betheta ngestwan, iyona sibam, iphantsi ndaposta. Ivile betheta ngetrust, anyethele iclutch, iphantsi ndaposta. Ivile betheta ngemali, ndavula inxi, iphantsi ndaposta. Yo, masam, iphantsi ndaposta. Ay, intoni, iphantsi ndaposta. Ay, nangoku, iphantsi ndaposta. Hay, intoni, iphantsi ndaposta. Ivile betheta ngemali, ndavula inxi, iphantsi ndaposta. Ivile betheta ngemali, ndavula inxi.
I'm a son.